exclusive from ZambianMusicSite.com.
Muna, J-Mix in the building. Your figure fresh boy on the 1-2.
Oh,
yo, let's do this. Mazole meka punozi vo samba, oh yes.
Yo, Genesis Daka.
Sunga poke maloka bebe kanga no we.
DJ Zone.
Mazole meka punozi vo samba, oh yes.
One beat, Judah the bad guy now.
Sunga poke maloka gero kanga no we. Let's do this. Ineka gelo kanga kaoneka simple. She got a very beautiful smile on my dimple. More beautiful kaka choka love dimple. Baba mushe unga one na kefe kalibu. Diponika konda kanga ka baby. Kagelo kapazedi munyumbo ya the baby. Kareta breakfast ku baby. Nishika faka kare peanut butter ku bread. Kama ni washila kazi wa kupika. Die kama kwela fest ni kafutika. Kazi wa sunga vantu na mutima wankunda. Kana secret sika kamba ni katunda. She's a genius, kuganiza she's the fastest. That woman behind my success. God fearing, elo futi mature. Kunisia ninga inde kuti na kuva.
Ungazole meka puno zivo samba, oh yes. Sunga poke maloka bebe kanga no we. Mazole meka puno zivo samba, oh yes. Sunga poke malo kagero kanga no we. Taona vinyinji, sunga kwani seno penda. Tapita mwambiri, kulie angati patulepano. Taona vinyinji, sunga kwani seno penda. Tapita mwambiri, kulie angati patulepano. Kama ni panga supasa, kama ni panga wakini, kama ni panga selebu, diye kagero kangaka. Kama ni panga supasa, kama ni panga wakini, kama ni panga selebu, diye kabebe kangaka.
Na wajesti kafika mama punda oza, diseveti liko monga ni maloza. Nenzo ona munga siviza kateka. Ona mukazi wanga niva na kateka. 20 years opposition ni menya bimu. Nishivanza tuvasekelela munga nizimu. Kariosa lelela zipompe munga kujimu. Paka chabe uka imi ange cream. Pray for yourself and pray for your team. Tisevenze munga phone na simu. One day tiza jita achieve a dream. The man that I see knew I believe in him. Zinza kaleka kukusapotane ya zembambo. Try one more time life in igambo. Nati baby hope simza kasinja. Karizoza dozi inedine mutinja. Kama ni panga supasa, kama ni panga wakini, kama ni panga selebu, diye kagero kangaka. Kama ni panga supasa, kama ni panga wakini, kama ni panga selebu,
let's do this.
Diye kabebe kangaka.
Chalo chose cha kuchita discourage. Bebe vai mirila no kuchita encourage. Baby ukani musevenze sepaso. Kugonele la ya ingenani money muhaso. The woman behind our honorable JD. Okupikila wafakila koma KG. That woman behind warafa DC. Irene nirenda behind our CC.
Taona vinyinji, sunga kwani seno penda. Tapita mwambiri, kulie angati patulepano. Taona vinyinji, sunga kwani seno penda. Tapita mwambiri, kulie angati patulepano. Kama ni panga supasa, kama ni panga wakini, kama ni panga selebu, diye kagero kangaka. Kama ni panga supasa, kama ni panga wakini, kama ni panga selebu, diye kabebe kangaka.
Straight Outta from ZambianMusicSite.com.